Hayi kabi ke bafowethu. Ngicela vele ningangibulali ngoba ngiyazi iqiniso nilifuna. Angithi njengamanje umuntu ome ngeenyawo, umongameli nabanye abaholi abalingani bakhe. Sonke sithule tu. Akuna healing hour. Akuna manzi, akuna oila for coronavirus. Ngicela na after coronavirus kuqhubeke kuthuleke tu. Ngezwa nje oyedwa nyonyonyonyo fire. Imi nawe eParliament. Bye. Uzame ngazo zonke indlela ukuthi nizwe hlulekile ukupheya iattention. Corona is just a warning. This time nizozo.
Avala la ukulela yebo avala la ukulela avala la ukulela avala la ukulela avala la ukulela yebo avala la ukulela.
This time nizongizwa. Bheka imoto ohamba ngayo. Bheka umuzi ohlala kuwo. Bheka imali onayo. Igazi labantu. Athule nje uJehova akushayele izandla. Ngithe this time nizongizwa. Ningablame ugovernment. Ungablame imuntu. Judge yourself. Imistake ikithi. Nathi bafundisi siphethe imali engqolile zokhohlisa abantu. Sithi fire. Nayi corona akusekho fire. Kuthule tu. Mntomasana hlale insimbini azisha.
Avala la ukulela. 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 Avala la ukulela.
Aw machi bengicela ningangibula. Aw machi bengicela ningangibula.
Thank you, our president, our leaders, for not caring about the economy, but caring with our lives. Kube ningama president arong, ngabe ninakumnotho nakhohlwa impilo zethu. But ngokholwa yizwi nokumesaba uJehova, nathi lockdown, shutdown. Thank you. That is a verse. Bengishilo ngathi this time of corona nizogizwa. Yes!
Out, watch it!
Ayo!
ningambulali ngoba ngiyazi iqiniso nilifuna. Angithi njengamanje umuntu ome ngeenyawo umongameli nabanye abaholi abalingani bakhe sonke sithule tu. Akuna healing hour, akuna manzi, akuna oil for coronavirus. Ngicela na after coronavirus kuqhubeke kuthuleke tu. Ngezwa nje oyedwa nyonyonyonyonyo fire. Imi nawe eParliament. Bye bye.